indumiso nombulelo kuyo inkosi ngokunjalo ngalamaculo mahle la esingawaculela ukuba sizukise igama lakhe kwaye apha sicule kwiculo lamakhulu amahlanu anamashumi asibhozo anesithathu pha kwistanza sesibini apho kuthiwa xa kufika iyure yolingo xa kungathi uThixo bonakale ngathi akekho kumele nje sonke sikholwe kuza kuvela ukhanya. Ndiyakholwa uba bazalwane noodade, mhlawumbi ngamanye amaxesha bonakale ngathi uThixo akasiva okanye ngathi akasiboni okanye ngathi akafuni ukwazi nento ngathi, kodwa apho sinokungafihlisi kuqinileyo kunye nokomelezeka okuvela kulo mbhali weliculo njengoba eyibonakalisa ngendlela emangalisayo apha kwesisitanza ukuba kumele sime kwiliwa lelizwi, simthembe, simkholwe. Emva koko lizawufika ithuba apho yonke into izawuba kukukhanya kwaye siqinisekile ukuba kunganjalo. Ndingathanda ukufunda ilizwi likaThixo kumprofethi Isaya, isahluko samashumi amane anesibhozo, mhlawumbi sisuke nje siqale phaa ekuqaleni kumqolo wokuqala. Ku-Isaya isahluko samashumi amane anesibhozo umqolo wokuqala. Yivani oku ndlu kaYakobi nibizwayo ngegama likaSirayeli, naphumayo emanzini kaYuda, nina nilifungayo igama likaYehova, nimkhankanye uThixo kaSirayeli kungenganyaniso, kungengabulungisa, ngokuba bazibiza ngokuthi ngabomzi ongcwele, bazixhase ngoThixo kaSirayeli, ogama lakhe linguYehova wemikhosi. Izinto zangaphambili ndazixela kwanini, zaphuma emlonyeni wam ndazibonakalalisa, ndazenza ngesaquphe zabakho. Ngokukwazi kwam ukuba ulukhuni nentamo yakho ingumsipa wesinyithi nebunzi lakho lilubhethu, ndakuxelela ezo zinto kwanini zingekafiki, ndakuvisa. Hleze uthi isithixo sam sizenzile umfanekiso wam oqingqiweyo notshidiweyo uzimisile. Uvile, sikhangele zonke zonke ziphela, wena ke akuna kuzixela na. Ndiyakukuvisa izinto ezintsha ezifihlakeleyo obungazazi, zidalwa ngoku azidalwanga kwanini, ingekabiko le mini ubungaziva. Hleze uthi uyabona bendizazi, ubungaziva, ubungazazi, ibingavulekile indlebe yakho kwanini, kuba bendisazi ukuba unginiza unginizile, ukubizwa kwakho kuthiwa ungumkreqi kwasesizalweni, ngenxa yegama lam ndizeka kade ukuba nomsindo, nangenxa yendumiso yam ndiyawubamba ngakuwe ukuze ndingakunqumli. Uyabona, ndikunyibilikisile akwaba ngokwesilivere, ndakucikita ezikweni leentsizi, ndikwenza oko ngenxa yegama lam, ngenxa yam, hayi ukuhlanjelwa kwegama lam. Andiluniki wumbi uzuko lwam. Phulaphulani kum Yakobi, Sirayeli mbizwa wam, ndim ndingokuqala, ewe ndingokugqibela, ewe isandla sam siseke ihlabathi esokunene sam saneke izulu ndithi ndakuzibiza ezo zinto zime kunye zihlanganiseni nonke niphela nive ngubani na phakathi kwezithixo owazixelayo ezo zinto umthandwa kaYehova uyakukwenza ukuthanda kwakhe kwiBhabheli nengalo yakhe ikwenze kumakaleti mna ndichilo ewe ndimbizile ndimzisile inempumelelo indlela yakhe sondelani kum nive oku kwasekuqaleni andithethanga entsithelweni kususela kwixesha lokwenzeka kwako oko ndilapho nangoku inkosi Yehova indithumile mna ngomoya wayo utsho uYehova umkhululi wakho oyingcwele kaSirayeli ukuthi mna Yehova Thixo wakho ndingokufundisa okungakuncedayo ndikunyathelise ngendlela oya kuhamba ngayo akwaba imithetho yam ubuyibazele indlebe beluya kuba njengomlambo uxolo lwakho nobulungisa bakho bube njengamaza olwandle ibiya kuba njengenhlabathi imbewu yakho abaphuma ezibilinini zakho babe njengamasunzu ayo belingayi kunqunyulwa litshabalale igama labo ebusweni bam kude kube lapha elilizwi lihle lixabisekileyo elingcwele likaThixo singambulela uThixo bazalwana abathandekayo nodade ngoba siyazi ukuba uThixo nguThixo othembekileyo uthethile nabantu bakhe ukusukela kwasekuqaleni kwaye woko wasoloko efuna okulungile ebantwini bakhe wenza izinto zaziwe kwangaphambili kwaye babesazi ukuba ziya kuba njani wazazisa kubo kwaye wayefuna nje bona ukuba bancedeke kwinto zonke ngendacinga ngako wenza izinto ezininzi zaziwa kubo ngoko ukuze bangathi ba umntu othile nguye ozazisileyo kwaye wazidala ngendlela emangalisayo ukusuka esizalweni sikamma wabo wabathanda wabatshilela into ezinkulu kwaye wenza isithembiso sakhe sazaliseka kwaye andazi kodwa bazalwane nodade ukuba siyajonga ngenyaniso uthe watshila izinto ezintsha kwaye njengokuba wazizalisekisa izinto ezindala wazithembisayo ngoku ngokunjalo izinto ezintsha azithethileyo nazo ziya kuzaliseka nokuba siyakubona oko ngokungqaleyo okanye akukho njalo nokuba sicinga uba kuza kwenzeka okanye akuzukwenzeka nokuba siba nomonde okanye sibinamonde inye into eqinisekileyo into usomandla ithethileyo iza ukwenzeka ngexesha elifanekileyo ngexesha elixakekileyo nanini apho kumele kwenzeke khona uThixo uyazi ukuba kumele kuzalisekise nini ngoku sivuya kakhulu ngokukhethekileyo ngoba siyazi ukuba wayengowamazibulo engokuqala ngokunjalo engokugqibela kwaye akakatshintshi nditsho nakumhla wethu kodwa ushiyeka enguye kwaye ngamanye amaxesha kungaba yile ndlela sicule ngayo kweli culo kube ngathi silahliwe kube ngathi asibonwa kodwa singakwazi ukungqiyama kwiliwa elililizwi singabize egameni lakhe kwaye singanyamezela elizwini lakhe kwaye kwixesha lakhe siyakubona sibone le nto ayithembisileyo kwaye ngako oku siyavuya kwaye sinombulelo uba uThixo unguye izolo nanamhla kude kusenakuwo amaphakade kodwa ngoku inkosi uThixo indithumile kunye nomoya wayo. Ngaba kumangalisi na oko, ewe. Uthabathe lo ebemfuna, watuma abakhonzi bakhe ngalo lonke ixesha, kwaye kwakumele bathi, bathethe oko abaxele ukuba bakuthethe. Babengena uthetha nto ngokwabo, okanye babonakale ngokomxhelo wabo, kodwa bahamba endaweni yothixo wabo, baxela abantu into ebekumele ayithethe kubo. Iyaphawuleka into yokuba wayelazi onke amacebo akhe, zazi zonke iingcinga zabo nesimilo zabo kwangaphambili. UThixo wazi zonke izinto kakuhle, ngokunjalo uyazazi iintliziyo zethu, ngokunjalo uyazazi iingcinga zethu. Ayikho into efihlakeleyo kuye. Bazalwane abathandekayo nodade, siyavuya siyabulela uba singeza kuye ngokuhlanje, size simcele kuba asinike ubabalo namandla uba siqhubeke sime siqinile apha kolukhona, sijonge elizwini lakhe, sinyamezele silinde ade uThixo ngokwakhe azalisekise into, kwaye mhlawumbi ezinye izinto zizazawuseka ezingabonakali kakuhle bonakala emehlweni ethu. Kodwa ngokuqinisekileyo ndiyakholwa uba izinto ezininzi zizawuzaliseka ngokunjalo kubantu neelwimi. Yonke into inexesha layo, ineyure yayo, kwaye yiloo nto kumele nawe ufuna ukunyamezela umnike uzuko. Sondelani kum, yivani oku. Andithethanga emfihlakalweni kwasekuqaleni, hayi. Inkosi Yesu yathi, andithethanga nto emfihlakalweni. Bonke babevunyelwe ukuba bave into awaye kwakumele ayithethe. Kodwa kulo uThixo angayityhilanga kuye, yayiyimfihlelo. Kwaye kusenjalo nakumhla wethu, ukuba ilizwi alityhilwanga mntwini, kwaye imfihlelo uThixo azithethileyo zishiyeka zifihlakele kubo. Kodwa singambulela uThixo uba usinike ubabalo, uba singakwamkela oko akuthethileyo, kwaye singamlinda ade asithabathele kuye siye ezukweni lakhe. Kwaye ngokunjalo siyavuya ngokuhlwa nje kuba singaba lapha sizokudumisa, ngokunjalo sive oko kumele akuthethe kuthi ngalo ilizwi lakhe elixabisekileyo elingcwele. Phambi koba umzana uFrank aqhubeka alungisele ilizwi, masimeni sithandazeni sonke. Thixo othembekileyo, siyakubulela ngokuvela kwinzulu zenhliziyo zethu ngale mini yobabalo esinokuthi sibe namava ngayo, ukuba sibe lapha sizokunika imbeko nozuko, ukuba sibe lapha ukuba sive ilizwi lakho, sikudumise, sicule amaculo axabisekileyo. Oh Nkosi, yamkela indumiso evela kuzo zonke iintliziyo zethu nemilomo. Singabantu bakho, izimvu zokwaluswa nguwe, usithandile. Singabahambi kulo mhlaba, ewe, asinayo indawo engapheliyo kule ndawo apha kulo mhlaba. Mele siyishiye ngokukhawuleza le ndawo. Singabahambi apha Nkosi, silindele into Nkosi, sifuna ukuba nawe ebukumkanini bakho eluzukweni lakho. Kunjalo asazi ukuba sobizwa nini, ukuba uyasibiza nini basize. Kodwa Nkosi sifuna uba silunge, sifuna amazwi akho bathethe nathi kweli xesha. Sifuna ukwamkela ilizwi lakho kuthi silifake entliziyweni, silikholwe, sikunike imbeko nozuko. Silinde wena Nkosi ngoba siyazi ukuba uyawukuzisa konke ngokumangalisayo oko uthe wasenza sakwazi, awuzulibazisa. Oh Nkosi, ngexesha lakho uyawukwenza zonke izinto zilunge, udumo nembeko egameni lakho. Sicela usikele bonke nabo bangakwazanga uba lapha ngokuhlwa nje, sikela bonke abantu, bonke abantwana bafutshane nabakude, Banabo bonke, banenceba kubo bonke, empuma, entshona, emhlampuma nasemhlantshona, oh bonke, ekumele babunzima ngenxa yegama lakho, bonke abagulayo, oh Thixo, wazi inhliziyo nganye, ubona umqondiso ngamnye oza kuwe, uyazazi ngokunjalo inhliziyo zethu. Uyabazi ubomi bethu ngokunjalo Nkosi, uyasazi ukuba sinjani. Siyakudumisa, siyakucela ukuba ube nenceba kuthi ngokunjalo ngokuhlwa nje usincede Nkosi, ngokuvele butyebini bobabalo lwakho ngumthandazo wami, egameni likaYesu. Amen. Amen. Indumiso nombulelo kuye iNkosi ngalo ubabalo kunye nenyweba yokuba sibe lapha kwakhona. Bendicinga malunga nenyaniso yokuba asika binako ukufunda iBhayibhile ixesha elide, kwaye kungakuhle ukuba sive ukuba yeyiphi imibuzo ephakathi kwabantu ukuze ukuba uthi kuyasinceda kwaye siyakwazi sikwazi ukuyiphendula. Ngamanye amaxesha kuyanceda oko, kusoloko kusebenza imibuzo ya xa kukhona imibuzo nempendulo. Ndiyayiqaphela xa kukhona imibuzo yasemhlabeni kule ndawo okanye kula ndawo size sifumane ubunzima kuyo singakwazi ukujongana nayo, kwaye xa iphendula lo mbuzo kuba ngathi umthwalo uthe wasuswa emagxeni, ufumane ukucacelwa, ufuna ukuba imboniselo ngaphakathi yonke into ehamba nayo. Ubhutizala wam ufumene udlulise imibuliso kumzana uKufa yapha ePoland. Ndigqibo yifunda mna ngokwam. Uthumele imibuliso yakhe efudumeleyo kakhulu kuwo wonke umntu, kwaye uziva eqhagamshelene kunye nathi. Sifuna ukubulela iNkosi ukuba basekhona abashiyeke bemile okokuvakala nje uba yinto nje yexeshana, kodwa ndikholwa kwiipesenti ezilikhulu ukuba sisendaweni elungileyo. Leyo ndiyayikholwa loo nto ngokuqiniseko okupheleleyo, kwaye hayi ngenxa yethu indlela zethu zokubona, izitshilelo zethu, ingaphakathi lethu, njengokulula ngenxa yelizwi likaThixo. Kwaye ilizwi likaThixo lawushiyeka lilungile kulo lonke iphakathi, kwaye ngokuba sikholwa ilizwi eliluqobo sithe sasuka ekucaciseni nantoni na. Qaphele na kwiminyaka edlulileyo uba asikhange sicacise nanye into, kodwa sithe salinda kwade kwacaca kuthi elizwini, kwaye singabeka umnwe wethu kuko apha silifunde ezibhalweni ezingcwele. Ngoku oko sayazi ukuba kuyinyaniso, hayi ngokuba sikuthethile, hayi ngokuba umzana uBranham ukuthethile, kodwa ngokuba uThixo sele kuthethile elizwini lakhe. Kwaye oko ngenyaniso kususa konke ukuthandabuza, kwaye wonke umbuzo omalunga nenqanaba lokomoya, izinto zokomoya kumele ziphendulwe kwizibhalo ezingcwele. Awudingi uba uwele ulwandle njengoba isitsho kwenye indawo ukuba ufumane impendulo. Hayi, ilizwi lisondele kuwe, lisemlonyeni wakho, kwaye uyalithetha. Hayi iingcinga zethu, kodwa ilizwi lisondele, lisezintliziyweni zethu. Kunye nasemlonyeni wethu. Oku kunzima kakhulu kuthi ndingakuxelela. Umzana uRuth kunye nam kwayendiqinisekile. Bonke abaza phambili apha singakukhetha uba singachopha nje phaya. Ngaba kulungile mzana uRuth? Uthi amen. Sonke ekumele size phambili. Ndikuthetha nje ngokuphandle uba sinyanzelekile uba size. Asifuni ukuza kodwa sinyanzelekile uba size. Kodwa siyavuya ukuba nisinesabelo elizwini likaThixo, emsebenzini kaThixo. Kwaye xa likhona ixesha lembalela, ngokunjalo kwakunjalo kwixesha likaEliya, kodwa ngokunjalo singanyamezela sazi ukuba uThixo uthe wanecebo ngexesha ayo yonke into kwangaphambili. Kwaye yonke into abantu abayixelileyo kwaye abasaya kuyixela ayinako ukuba ize ekuzalisekeni, ngoba uThixo sele emisele yonke into ngokwakhe. Kwaye oku kulapho ukholo lwethu luhlele khona. Kwaye xa ukholo lukwenye indawo kukhalinyelwa oko. Phantse ndathetha ngaphandle kwakhulu uba Nkosi ulunge kangakanani na. Ulunge kuyo yonke into oyithethayo. UThixo soloko elungile kuyo yonke into ayithethayo. Xa esikhalimela ngokunjalo kulungile. Ukukhalima kwakhe kunjengesiqhushumbisi. Ngaba siziva ngendlela enye xa umntu omnye ekhalimela omnye ezama ukubabeka endaweni yabo ngendlela ethile, ayihlika mnandi. Sithi ngaphakathi sibe nenkani kuloo nto, ingaba inyaniso. Kodwa ngethuba into eyenzeke kum ngokuhlanja umzekelo, benokuyithetha ngaphandle ngokuvalayo ndithi Nkosi ulungile. Into oyithethile inyaniso kakhulu, inyaniso lifutha eliqholiweyo. Ungathi ewe ngokuvele nzulu yenhliziyo kuyo yonke into uThixo ayithethayo. Xa siqaphela uba uThixo usikhalimela kuphela ukuze asenze sazi into afuna ukuyibona nento ekhoyo ngokwahlukileyo, ngoko siyaqaphela ubomi, uthando lwakhe, ubabalo lwakhe nenceba yakhe ekukhalimeni kwakhe. Ukukhalima kwakhe akuzange kwasivuthela uba kusiwise emhlabeni. Ukukhalima kwakhe sisandla esaluliweyo ukuze sisincede sisiphakamise. Kwaye basibona ngaloo ndlela, ngoko ke singavuya ukuba usakhalimela. Mhlawumbi wonke umntu uyiqaphele le nto kakhulu. Kodwa bandikhumbula kakuhle, iNkosi ithe yabhekisela kuhlazo olukhulu ekukhalimeni okukhulu ekuqaleni, ngokuba uthi apha, ivani oku ndlu kaSirayeli, nina enibizwa ngegama likaSirayeli, eniphume emanzini akwaYuda, ofunga ngegama lenkosi, oxelayo ngoThixo kaSirayeli kodwa engenzi ngokwenyaniso, engenzi ngobulungisa. Ngokuba bazibiza ukuba bangebe besixeko esingcwele, bazibiza ngoThixo kaSirayeli. Inkosi yemikhosi ligama lakhe. Siyazi uYakobi wabambana noThixo, wayenamava kunye nenkosi. Ubomi bakhe bonke baguqulwa igama lakhe lalinguYakobi kwade kwangoko. Emva koko waba nguSirayeli. Kwaye kwanceda ntoni kubo bonke abanye abathwala igama elithi Sirayeli? Babengenako ukuzibalela kunye noThixo, zange babambane naye, zange baluphumelele uloyiso bathwala igama. Ukuthwala igama kuphela kwakungancedi nakanye. Kwakumele ukuba babe namava, babambelela nje ekutshintshweni kwegama.
emva koko kwakunolunga ukuba sikuthumelela oku kuthi ngokwethu uThixo uyazi akukho kukhalinyelwa kodwa akusincedi ukuba sithwale igama likaKristu size singqine uThixo kaIsrayeli uThixo kaYakobi akusincedi ngaphandle kokuba sivumelane nelizwi ukuze sibe namava la abantwana bakaThixo namadoda kwaThixo ayenamava ngawo ndikatsho kwakhona uYakobi yayingumqhathi yayingumkhonzi ongalunganga emva koko wadibana nenkosi kwaye inkosi kwakumele imnike ukutshova kwakhona ukuze yazi ukuba wayengenakwenza ngamandla ngendlela owenza ngayo kodwa inkosi inamazwi okugqibela kwaye wayengenakumeyisa kodwa wayenokweyiswa nguye apha ithi abafungayo ngegama lenkosi bafumane balibize igama likaThixo kaIsrayeli ngokuze ihamile ke ngoku bengalibizi ngenyaniso bengalibizi ngobulungisa zintanda apha kule ndawo sizama ukuba sinyaniseke kangangoko sinako singavulanga sango lokungakholwa ndicinga ukuninzi umahluko ophakathi kwabantu bentshona ekungakholweni bezishiya ngokwabo bengenakuncedeka okanye nokuba bayaqaphela kakuhle ukuba basilela phi kwaye kumele kukhontoni phaya nento engekhoyo emva koko baze enkosini benokholo besemthandazweni asizamanga ukuzisa umoya othile okanye sizise nantoni na into esinokuyizisa nje lilizwi kunye nomoya kodwa ngokholo singabiza egameni lenkosi kwaye ukuba wayenokuthi kuthi ngokuhlwa nje ngenyaniso nize phambi kobuso bam niyathandaza kodwa anikwenzi ngenyaniso epheleleyo anikwenzi ngokunyaniseka konke anikwenzi ngobulungisa bonke kwaye unelungelo lokwenje njalo ngokuba kumele simcinge uThixo ekunyanisekeni ebunyanisweni bakhe nasebungcweleni bakhe obugqibeleleyo nasebulungiseni bakhe obugqibeleleyo ngoko size sibambane naye emva kokuyinto eshiyekayo ditsho nobulungisa bethu ebesinokuza nabo ayonto leyo ayohlukanga loo nto ngaphezu kwezikorobho ezimdaka phambi kobuso bakhe intoni ke ngoku kuxa siphosela amehlo ethu elithulini sithi inkosi ingaba ubone ntoni na kuthi ubone ntoni na ngaphakathi kwethu ukuba ude usixolele uba usihlangule usenze basibe ngabantwana bakho ngoku siyabona ukuba inkosi iyavuma ukuba uthando lunjalo ubabalo kunye nenceba ukuba ikweyise ngokukhalinyelwa okukhulu ingaba imangalisi loo nto xa umbhalo weculo ecula uba uthixula uthando okokuyinyaniso kodwa ngokuba eluthando akavumeli yonke into oba igqithe kodwa ufuna uthando lwethu ngaye ukuba lukhule ewe ukuze sigqibelele koluthando lungcwele kwaye kuba ukunyaniseka nokuthembeka nobulungisa oko kunyanzeleke kakhulu phambi kothixo akuyi kusoloko elindile kodwa nokuba sinokusikeleleka ngokobutyebi ngenkosi sinenhliziyo engantliziyo yakhe oko ngenyaniso into endiyinqwenelayo ukuba ndibe nenhliziyo leyo akholiseka kakuhle yiyo ngoko ithi ngokuba bazibiza ngesixeko esingcwele. Ungadibanisa bandakanye igama kunye nawe elona gama elimnandi ubhekisele kuThixo uSomandla. Konke oko kulungile, kutheni ungena kwenja njalo? Kodwa akwanelanga oko. Amava inxalenye yakho. Siyazi ukuba sifunda eminye imiqolo kuba le uThixo ethi uThixo unyule abantu, ngoko unyule isizwe kwabantu. Sikujongile oko apho. Emva koko wakhetha enye indoda kwesi sizwe yahamba ngolo hlobo koko nakukhulu kwaye kucutheka ngokucutheka. Ngoko siyabona ukuba noYuda uxeliwe apha. Ngoko ithi kuYuda kuya kuphuma kuye lo oyinkosi kwaSirayeli. Isithembiso kumprofethi Mika, noxa umncinci kumawaka akwaYuda, yayintoni? Thixo wenza imbali kwicebo losindiso. Ngokunjalo siye sakujonga kumxholo lo oqhubekayo. UThixo unike iziprofetho, zazibhaliwe phantsi, zaza phambili emlonyeni, zivele emlonyeni wakhe, kwaye yonke into awayithethayo yaba yinyaniso. Kodwa nali lizwi, ndakwenza ngesaquphe. Akho kunintsi kwangaphambili nakanye, ngesaquphe ndithenda kuzalisekisa. Bathe balinda amawakawaka eminyaka, izigidigidi zeminyaka, ladlula ixesha, lonke ithemba laphantse lahamba nexesha. Ngesaquphe uThixo wazalisekisa ilizwi lakhe, eligama lithi ngesaquphe kakuhle kakuhle libhaliwe apha. Kwaye ndababonisa, ndakwenza ngesiquphe zenzeka. Hayi nje kancinci kakuhle kusoloqhubeka, kodwa ngesaquphe ndithenda kuzalisekisa. Bakhona abantu abangakwazi ukubona okanye bakwamkele okanye bakubeke ngendlela uThixo akwenze ngayo. Bafuna ukwenza umsebenzi kaThixo okanye into ethile ngokulibazisayo phambi kwabo, kodwa kuba ndiyenza ukulibazisayo uThixo akayenzanga nakanye. Sidinga ngenyaniso uba siqonde uba ukushunyayelwa kwelizwi likaThixo kwenziwa ukuze kusilungise, kusilungisele le nto uThixo afuna ukuyenza, ukuze akwenze, azalisekise izithembiso zakhe. Kodwa ukwenza kuvela kuThixo, nje kanye kangangoba ilizwi lavela kuThixo. Ngoko ithi uvile, wakubona konke oku, kwaye awuyi kukuxela na? O ewe, sifuna ukuxela. Singqina ngeentliziyo zethu zonke, kodwa asikwenzi. Siyakungqina, siyakuvakalisa, siyakushumayela, siyakufundisa, kodwa asikwenzi. Sikuyekela ukwenza kuThixo wethu. Kumangalisa kunjani? Kumangalisa kunjani? Intoni uThixo kumele ayenze ngento esiyenzayo? Apho kunjalo, konke siwela ngasezindleleni, sisilele. Uvile, ubonile konke oku, kwaye awuyi kukungqina na? Owu ewe, ngokuvela entliziyweni, ngeentliziyo zethu sifuna ukungqina loo nto uThixo ayithembisileyo, eyithembisele lixesha. Singakholwa ngeentliziyo zethu zonke uba akho sithembiso sawushiyeka singazalisekanga, kodwa uba uThixo uzalisekisa zonke. Ingaba ucinga ukuba singakwazi ukumelana nokuba sibe nokuthandabuza okuncinci nje malunga noThixo nelizwi lakhe? Loo nto ayinawukwenzeka. Ukuba sifuna ukuthandabuza, sizithandabuze thina noba yintoni, kodwa uqinisekileyo singathandabuza uThixo nelizwi lakhe. Wena uvile, wakubona konke oku ufuna ukwenza. Siyakwenza oku ngalo lonke ixesha xa sihlangana uba sikwazi ukunikela ixesha lethu elizwini, sihlangana ukuze siqaphele into inkosi eyazisileyo kwaye silunge silungile uba sisoloko sikungqina. Ndikubonise izinto ezintsha zeli xesha, nditsho nezinto ezifihlakeleyo kwaye wena wawungazazi, noko kunjalo kuthe kwenzeka ngesaquphe. Kwakhona iyure umhla ebomini bam xa ndaqaphelayo ukuba ikhona into eyayivakaliswa apha endingazange ndiyive, endandingayazi, endingayilindelanga. Ngesaquphe kwakukhona phaya izinto ezifihlakeleyo zenziwa zaziwa zidalwa ngoku, azidalwanga kwanini. Kakuhle kakuhle khona abantu abasoloko besazi yonke into. Ukuba uzisa into elizwini likaThixo sele beyazi kwaye ufuna khona bazawubuya phaya. Kodwa siyayibulela iNkosi ukuba bakhona abantu abanyanisekileyo, abantu abanyanisekileyo abanokuthi bendingazazi zonke ezi zinto kwangaphambili. Kwaye ningandicaphukela ucinga uba yinto ebenayo engqondweni, iingcinga zikhululekile nje. Kodwa ngamanye amaxesha iNkosi iyakubagweba. Ikhona intetho apho umzana uBranham athi kakuhle kakuhle, bendingakwazi oko kwade kwayizolo. Kwaye singathini kuko oko? Siyakuthi indoda yakwaThixo ubungumprofethi na soloko wazala? Ngoku azange utsho ngokwakho ukuba amava okuqala ongawakhumbula yayikoku, kwakuxa uyinkwenkwana unepijama emhlophe eyayifikela irhuqa phantsi. Ngoko kwavela egumbini lakho ikhephu wahamba uyosusa ikhephu kwiboots. Wabona umbono wokuqala apho, umbono wokuqala. Umprofeti kaThixo ezelwe engumprofeti emiselwe kwasesizalweni sikamama wakhe, naye ngokunjalo wakuthetha ngokunyaniseka okukhulu. Bendingakwazi kwade kwayizolo xa sicinga ngokuvulwa kwamatywina emva koko into ezithile uThixo azitshilileyo. Umva kokusekho abantu ababesoloko besazi yonke into, kodwa manikhe ndicacise ngoku. Ngokunjalo abakwazi namhla abantu ababesazi yonke into, asele babone yonke into kakuhle, abasoloko besazi ukuba wathini uPaulus, abazi namhla oku into uPaulus okanye uPetros okanye indoda yakwaThixo ayayithethayo. Bacinga kuphela ukuba bayayazi. Yiloo meko ke njengabantu ababambe babebamba bizi igama likaYakobi, igama likaThixo kaIsrayeli, iYerusalem yonke into, kodwa ngenyaniso ngokuthembeka nangobulungisa babengekho phayana, hayi ngokuqinisekileyo. Sizenzile ezinye izinto ngendlela engalunganga, kodwa kuko oku singakwazi uma phambi koThixo sinyaniseke ngokwaneleyo uba sithi besingakwazi oko. Kwaye siyakubulela, siyakuvuyela kuba uThixo usinike ukucacelwa. Kwaye kukangaphi apho sawasola amanye amahlelo ngokuthatha igwele elidala kunye nabo ukusuka kwisizukulwane ya kwisizukulwane. Kwaye sibona ngokufutshane ngamanye amaxesha ukuba asiyiboni thini into esiyitsalileyo sahamba nayo ngokwethu, saze sayinika imbeko ngendlela esinokwenza ngayo ngegwele elidala. Ungalithatha ngezandla zozibini udlale ngalo ngaphambili nasemva uphinde ulibeke phansi, kodwa liye likhukhumala ngokukhukhumala. Ungcono nje ulikhuphe njengoba uPaulus ebhalela abaseKorinte, qaleni likhuphe igwele elidala ukuze nibe inhlama entsha yesonke esingenagwele senyaniso nangokuthembeka. Sisoloko sivumelana nezinto ezingasibandakanyiyo, zingakwazi ukubotshwa, asisazidingi. Kodwa ukuba khona izinto esizibambileyo esingafuni ukuziyeka, ngoku sivumela yonke enye into ukuba imke ngoba ithetha into kuthi. Kodwa izinto esingafuni ukuba zimke kwaye ukuba zingeni kakuhle kwicebo likaThixo nelizwi likaThixo. Ngoko kumele kususwe kuthi apha ithi, ewe akuvanga, ubungakwazi, ewe usukela kwela xesha iindlebe zakho zazingavulwanga, akukho nto nditsho ukuva okanye ukwazi okanye ukuqonda okanye indlebe evuliweyo. UThixo wenza yonke into ngexesha elilungileyo. Cinga nje ukuba umyalezo lo indoda yaThixo yayize nawo kwesi sigaba sebandla wawuziswe kwimihla kaLuta, akunakucingeka, kungenakwenzeka. Kodwa bekungenakwenzeka ngendlela yoba ukuba laa myalezo waziswa namhla. Cinga nje ngokohlelo olungcwele, ulungelelwano olungcwele kunjani, inyathelo ngenyathelo, ukukhanya ngokukhanya, ukucacela uye ekucacelweni, indlela engcwele, indlela ekhangeleka ngayo ebandleni. Wonke umntu angathi angatsho ngokungafihlise athi amen kuloo nto, ngoba kuyinyaniso okuqinisekileyo. Hayi, wawungakwazi, wawungakuvanga, nendlebe yakho yayingavulwanga ngaphambili. Singacinga kanjani na malunga nokubonakala kwenkosi elifini ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kuFebruwari ngo-1963, xa umzana uBrenham waxelelwa ukuba abuyele eJeffersonville ngoba ixesha lokutyhilwa kwamajuni asixhenxe lifikile. Ngaphambi koko wayelindile, wayesazi ikhona into yayisiza. Wayengazi uba kanjani, wayengazi uba yintoni, wayengenakutsho naye ngokunjalo. Kodwa ngendlela ethile wayecingela oku, hayi kwakumele athi nje, cinga ndishumayele ngako oku iminyaka edlulileyo, ndakufunda naphayana emaphepheni, ngoku yonke into yohluke ngokugqibeleleyo kwinto endayishumayelayo emva phaya. Ngoko naye ngokunjalo wayesazi kuphela into uThixo amtyhilele yona, kwaye wakuzisa ngalulungiselo lwakhe ngokohlelo kuyo yonke loo minyaka. Kodwa siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke uba ayikho into nolandela ulungiselo lwakhe ngokulula nje, kuba kubhaliwe uba kulaa mihla imfihlelo kaThixo yakugqitywa. Njengoba wayityhila kubakhonzi bakhe abaprofeti, hayi kubashumayeli, hayi kubavangeli, kodwa kubakhonzi bakhe abaprofeti, kwaye kuphelela apho. Ukuba umntu uyeza namhla enesityhilelo esitsha, kumele kuqala angqine ukuba ungumprofeti, kwaye kuyawuba nzima kakhulu oko. Uyawukwazi ukuba babhanxe abanye abantu, kodwa ngokuqinisekileyo akayi kuphumelela, iyaqhubeka. Ithi apha, ngokuba bendisazi ukuba ubunokwenza ngobuqhetseba, kwaye wabiza uba ungumkrekri kwasesizalweni. Nantsi asinayo kwakhona, uThixo uyayixela, utsho into eyawukwenzeka uba iyawukwenzeka kanjani, kwaye isipili sibanjwe phambi kwethu kwakhona kwindlela yakhe yokubona. Apho sijonga khona ngokupheleleyo indlela le esiyo ngendlela icacisileyo apha, umkrekri kwasesizalweni. Kwaye apha ilizwi kumpostile uPaulus kumaGalati sahlo sokuqala size ngqondweni ithi phaya, ngexenikweni kwakholekayo kuThixo wandahlulayo kwasesizalweni sikama, wandibiza ngalo ubaba lolwakhe ukuba amtyhile unyana wakhe ngaphathi kwam. Kokubini ukuze ndimshumayele ngeendaba ezilungileyo phakathi kweentlanga, kwa oko andibhekisanga nto kwinyama negazi, ukuze wonke umntu azi uba kubhaliwe. Kodwa ndiyathemba uba sonke siyazi iBhayibhile ngolo hlobo. Ithi kumaGalati sahlo sokuqala umqolo weshumi nesihlanu, ngexenikweni kwakhulekayo kuThixo wandahlulayo kwasesizalweni sikama, wandibiza ngalo ubaba lolwakhe ukuba amtyhile unyana wakhe ngaphakathi kwam. ukuze ndimshumayele ngendaba ezilungileyo phakathi kwentlanga. Kwa oko, andibhekisanga nto kwinyama negazi. Andinyukanga nokunyuka ndiye eYerusalem kubo ababengabapostile ngaphambi kwam ndesuka ndaya eArabi ndaza ndabuyela eDamasko. Yayintoni? Abantu esingabo ke sonke singabakreqi kwasesizalweni soma bethu sanikelwa simiselwe ekufeni sihamba indlela yethu. Ngesaqupha ubaba lukaThixo lwangena kubomi bethu kwaye okwangaphambili kwaxelwa kwaye okungcwele kwaxelwa ukuba kunokwenzeka. Xa sifika kweli hlabathi uThixo wayesele esimisele phambi kokusaka kwehlabathi ukuba sibe lubango lwakhe. Ongakholwayo uya kuthi mamela oko kuchasene oko, hayi ayinakanye. UThixo wakwenza oko. Ngokubini kuyinyaniso kodwa okwesibini kucima okokuqala. Emva kokokuqala akusenantsebenzo kodwa okwesibini kuyasebenza. Qhubeka ithi, ngenxa yegama lam ndiya kubuyisa ndiwuze kade umsindo wam kwaye ngodumo lwam andiyikukunqumla. Ukuba uThixo wayefuna ukusibhatalisa ngendlela esifanele ngayo, akho mntu ebenofuna uphakamisa isandla sakhe. Hayi kuphela ndithetha kwa ukuthetha, sonke besiya kuthula phambi kwakhe sibize egameni lakhe ngembeko nje. Ngenxa yegama lam ndiya kurhoxisa umsindo wam, ngenxa yodumo lwam ndiya kuzeka kade umsindo kuwe ndingakunqumli. Yabona, ndikunyibilikisile kodwa hayi ngokwesilivere, ndikuhlambile ndikunyibilikisile ndakungcwalisa ndakusindisa ezintsizini ngenxa yam. Ewe, ngenxa yegama lam uya kukwenza oko. Akukho mntu onokuthi ewe ngoku uThixo uthe wandihlambulula, uthe ndithendoyisa konke ubunzima nezilingo ngoku ndizibonakalise kuye ndingenza oku nokuya. UThixo zange wajonge ebantwini abanjalo, akabasebenzisa abantu abanjalo. Uthe wasinyibilikisa kodwa hayi ngokwesilivere, hayi yeka nje igolide. Uthe wakwenza oku ngenxa yakhe, ngenxa yakhe uyakwenza. Hayi ngenxa yoba kumele sijongane nezilingo, hayi ngenxa yoba kumele sinyamezele ubunzima. Xa uThixo esenza into ukwenza ngenxa yegama lakhe, ngenxa yelizwi lakhe, kuze kungabikho mntu onokuba nozuko phambi kwakhe. Qhubeka apha ethi, ngokuba igama lam kumele lingcoliswe kanjani, kwaye andiyikunika mntu uzuko lwam. UThixo wethu eyedwa ufanelwe luzuko, azukiswe ngabo bonke abathe baqaphela ukuba abayonto, kwaye yena uyinto yonke. Uba ngenyaniso uyinto yonke, singakuthetha okongengqiniseko uba uyinto yonke. Ngoko uyintoni wena, mna ndiyintoni? Ngoba uyinto yonke, siyintoni thina? Siyintoni ngoko? Ngoku si asiyonto. Kodwa ungabiyonto apho anokwenza into ezukweni lozuko lwakhe. Kwaye into esihlanganeleyo leyo, ukuze akwazi ukwenza ngaphakathi kuthi ngelizwi lakhe nangomoya wakhe. Ungokuqala aphinde abe ngokugqibela. Ngoko uthi, isandla sami ngokunjalo sisekile iziseko zehlabathi, isandla sami sawokokunene salutwabulula amazulu xa ndibiza kubo ziyama zonke. Nonke nina zihlanganiseni nive. Ingaba elayilo lizwe elimangalisayo kandi babiza ziyama zonke. Nonke nina hlanganani nive. Hayi kuba nicacise okanye nitolike. Nicela bakuzolandela ntoni. Kodwa nonke nina sihlanganiseni niphulaphule. Niphulaphule into umoya uyithethayo ku amabandla. Nive into ilizwe likaThixo liyithethayo. Kwaye uba niyaphumelela kuko oku siyancedeka. Andizibiza. Ziyama zonke. Nonke nina zihlanganiseni niphulaphule. Ndifuna uba phakathi kwabo abahlanganeyo phambi kobuso bakhe. Ndifuna ukuma phambi kwakhe ngendlela endiyiyo ndiza kuye. Kodwa ndikuthetha ngolu hlobo, andiyi kuhlala ndilolu hlobo. Akekho umntu oze bukhoneni bukaThixo oza ngenyaniso ashiyeke lolu hlobo ebelulo. Siyayibona pha ngoYakobe, siyayibona ngaye nabani na abo abaze bukhoneni bukaThixo kwaye ngenyaniso babe namava ngaye. Uhamba lo mntu aye ekhaya ohlukile kunendlela ebeze ngayo. Kwaye xa kusiza phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo uba badibane nenkosi, kumele sivumele ilizwi kunye nomoya uba usebenze. Zihlanganiseni nive. Xa ndibabiza bayama bonke phambi kobani besimelane, bama phambi kwenkosi bahlangana phambi kwakhe. Hayi njengoba benditshilo ukuba bave ingcaciso, kodwa phambi kwenkosi ukuze akwazi ukuthetha nathi ngelizwi lakhe. Oh, kumangalisa kunjani uko konke okakuthethileyo kunzulu. Kuxabiseke kunjani zinjani iingcinga zikaThixo ezo zithi phakathi kwabo zaxela ezi zinto. Akekho enkosi kakhulu. Akukho namnye. Kude kube lapha ayikho into eyenzekileyo eyabo bonke bathe baprofetha kwaye olu bubungqina obu bokuba abakhange bahlangane phambi kobuso bukaThixo ukuba bamve yena, ukuba bamkele ilizwi lakhe. Kodwa basendleleni yabo eyokuba bathethe, abazi nokwazi ukuba bathetha bemdlula uThixo. Mna nditsho mna ndithethile, ewe ndimbizile, ndiye ndamzisa. Uya kwenza indlela yakhe ukuba iphumelele. Sondelani kum, ivani oku. Kwasekuqaleni andithethanga entsithelweni. Kususela kwixesha lokwenzeka kwako oko ndilapha. Nanini? Apho izinto ebezithenjisiwe zizaliseka. Inkosi isoloko ikhona kwaye abantu bakhe banokuba namava okuba ugcina zonke izithembiso zakhe. Apha kulapho luphumla khona ukholo lwethu. Yinto le esahlulayo kuwo wonke omnye umntu. Kwintseni yangecawa umfana wa kwibandla lamaBaptist wayelapha kwaye efundile phayana. Emva koko wathi kunyana wam, ayingomahluko omkhulu ngendlela ebendilindele ngako. Kwesinye isandla ndiye ndabuyiswa nje ngasemva ngokuba ukuba iinkonzo zebandla lethu azohlukanga kwezo zamahlelo ngokuyo ngiyancuma kolo xesha kodwa ninhlungu enkulu enzulu ngoyikhona into egwenxa kwesinye isandla ndithi kuye ayizonkonzo okanye udidi lwenkonzo yinto uThixo yenzileyo kule mihla singazenza iinkonzo zamabandla kukhona ithamborini nayo yonke into enayo andazi kodwa uba kukhona umntu onomoya omnye lo abantu banawo bebenokwenza into enye kay oku kakuhle kakuhle kukhona ungakholwa okanye ungakholwa kuyo yonke indawo kuba abantu baba nomoya omnye uba babe nomoya omnye lo mntu ongaphambili onawo xa ezisa into kodwa oko kunokwenza nantoni na kunye nomoya kaThixo ndicinga ngako oko ngamanye amaxesha okunjalo umzana uBranham wama phambi komboko zange babeleka ephambili asemva kodwa amazwi ayinamandla zange ashumayele njengababhali kodwa wayenegunya elingcwele kodwa igunya elingcwele yayingezompawu zokwenza kwabantu yayingengomdlalo unyuka esihla ixhumaxhuma kodwa yayikwinyaniso yoba uThixo unakukuthetha athethe ilizwi lakhe ebantwini ngawo imilebe ethanjisiweyo apho ke kuhleli igunya elingcwele kwaye kulapho lisahleli khona igunya elingcwele namhla hayi bandize ndithi inkosi ndithambisile ndiza ngokuba ndizise oku noku hayi imeko isoloko ivela kuThixo kwaye isikhokela sibuyele kuThixo kwaye ngokunjalo sinqwenela ngeentliziyo zethu zonke ukuba iinkonzo zebandla zinokubonakaliswa kakuhle apho sisukunyiswa khona sithi Nkosi asivuyi kakhulu ndiyazibandakanya nam koku andinakuthandabuza andizisi ngasemva andibuyi ngasemva nam ngokunjalo ndithobekile kwiintsizi ezithile zengqondo kodwa oko akutshintshi isiqiniseko endinaso entliziyweni yam malunga noThixo nelizwi lakho malunga nosindiso intlawulelo nobabalo kungenza kanjani ukuba le nto ndiyivayo itshintshe into uThixo ayenzileyo nje kancinci ndiyakholwa ukuba into uThixo ayenzileyo inamandla amakhulu ngaphezu kwemvakalelo endinokuba nazo kwixesha elithile hayi ihlala ilolo hlobo uThixo wethu usithathile wasifaka kwicebo lakhe alizalisekisayo aliphumelelisayo kwimihla yethu kwaye siyakholwa ngokuqiniseko okupheleleyo okubekwe ekuzalisekeni kwelizwi likaThixo uba sihlangane phambi kobuso bakhe kwaye asibhekiseli kuyakobi okanye kumprofeti nje nobongubani kodwa enkosini eyathethayo ngabo abaprofeti kwaye siyambulela ngelizwi lakhe elithe laphila lasisityhilelo esixabisekileyo kuthi singathi na malunga nako oku inye kuphela into yaye inkosi ingasinika iintliziyo ezibulelayo ngalubabalo kwaye nje uba umzana uRuska mhlawumbi ukubonakalisile ukuba sinomonde sinyamezela ide inkosi yenze oku kuthembisileyo bonke abo banomonde kodwa elukholweni loo nto ibaluleke kakhulu kakhulu uba nomonde kodwa hayi ekwahlukeni kodwa elukholweni uba inkosi iyawuzalisekisa ilizwi layo ekugqibeleni isixelene kuxeleni oku kuthetheni nditsho naseziphelweni zomhlaba nithi inkosi imhlanguleli umkhonzi wayo iyakubi kwaye abangxanwa xa wayebakhokhela entlango. Wenza amanzi ukuba ampompoze eliweni ngenxa yabo. Wacanda iliwa ngokunjalo, achaza amanzi. Wayefikela kwiziphelo zehlabathi, ethi kuqeleni kude kube sekupheleni komhlaba. Inkosi yethu yathi, ngoko ke yiyani kulo lonke ihlabathi, kwaye wathi, ndiya kuba nani kude kube sekupheleni komhlaba. Kuvakaliseni ba inkosi imhlangulile umkhonzi wayo uYakobe, khalani. Inkosi bahlangulile abantu bayo, nicule. Ndihlanguliwe, ngoko ndingaqhayisa kakuhle. Kuvakalise kude kube sekupheleni komhlaba, kwazise ngoba uThixo ukwenzile. Ngaba kumele sibe sihlazeke kuloo nto ukwenzile. Siyavuya ngako oko. Wahlula iliwa waze wakholisa unxano, kwaye iliwa zange lishiyeke endaweni enye. Uba ufuna ujonga, kwakukho kakuhle kakuhle izitishi ezingamashumi amane ezenziwa ngabantu bakwaSirayeli kwiminyaka engamashumi amane. Akuqhelekanga, ndiye ndakuphawula konke ngophawu olubomvu, kwaye inkosi uThixo yabakhokhela ngentsika yomlilo. Ngexesha elinye wayeliliwa elalihamba nabo, apho iqula lalipopoza amanzi ayempompoza khona, ukuba uliliwa kubhaliwe. Ncwadi yokuqala wabaseKorinte isahluko seshumi umqolo wesine, uKristu wayeliliwa elalihamba nabo, kwaye leli babesela kulo. Emva koko, abantu abaqondi ubunye bobuThixo, nam ngokunjalo, kodwa ndiyakholwa, ndiyakholwa enkosini yam othe wazitshila ngobukhosi obukhulu, ukuba wonke amadoda azizilumko ayabhideka, kwaye zonke iziyatha ziyenziwa isilumko, izilumko. UThixo wethu ngokulula nje ungaphezu kwawo konke ucinga kwethu. Nankuya kwintsika yomlilo engundinguye omkhulu njengenkosi esemlilweni, eselifini ngemini nasebusuku, ethethe kunye noMoses nabonke abantu bakaSirayeli. Bona ilifu emphayana, wayebakhapha njengeliwa apho kuphuma khona amanzi amaninzi kwiminyaka engamashumi amane entlango, kwaye kumele ukuba wayibona intlango kakanye nje ukuze wazi bayithetha uthini loo nto. Akukho bumi kwiimayile ezingqungileyo, akukho nto nje yisanti, ilitye, intlango. Akukho nje nesuntswana eluluhlaza onolibona, nabana owakwakubona kungamehlo akhe uyothuka. Kwaye ndithanda ukwazi kuba bangaphi kuwo onke amakholwa, nditsho nakuhambo lokugqibela okanye kulo lonke uhambo, uba zabacinge kubo phantse kwimihla ngemihla uba nkosi, ingaba oku lo kumele uba ngulo mhlaba ozukileyo ompompozayo nebisi nobusi. Ngoku sinyaniseka kakhulu ngoba uba akuthethi ngolo hlobo mnandi njanjalo. Cinge ngako amaxesha amaninzi, nditsho nangoku ekuhambo lokugqibela, ndathi, oh Nkosi, wabona ntoni na kulo mhlaba? Yintoni yakwenza uba uzisa abantu bakho apha? Kwaye ndikholwe nonke niyazi kuba ndiye ndaye kumazwe angamashumi asibhozo anesithathu, kodwa azange kwabakhona umhlaba ongenathemba okusenkangala ongumlahlwa njengelizwe lakwaSirayeli. Alikho linye omnye umhlaba emhlabeni, akukho namnye onokufaniswa nawo. Kwaye ngokunjalo uThixo uyakwenza iparadesi kuwo. Nam ngokunjalo ndisifumene isibhalo endaweni ethile kuhambo lwethu olubheka kwaSirayeli. Ndandifuna ukwazi ngenyaniso nokuba kwakuyinyaniso ngolu hlobo okanye kuye kwaba yile nto kuyiyo namhla. Ndifumene Thixo undincedile. Xa kusiza elizwini lakhe soloko ngalo lonke ixesha, lonke ixesha kuzange kumele uba ndikhangele ixesha elide, ndiye ndakufunda kwezinye kwabanye babaprofethi abamangalisayo, abaprofethi abathathu, ukushwankathela nje masikuxele kusonke ngokuhlwa nje, inkosi ayifuni nje uba sibhekisele kuThixo kaYakobe, ufuna thina ukuba sibe namava ngendlela awabanamava ngayo. Akafuni ukuba sibhekisele kuKristu, kodwa ufuna sibe namava kunye naye. Kwaye sifuna ukuthatha yonke into esiyivileyo siyizise enhliziyweni, emva koko sibulele inkosi yethu ngokuba okuthembekile, oko inenceba, oko inobabalo kuthi sonke. Kwaye ngokusazisa ize yamkele, ize iqonde izinto elizwini layo ezithina besingazazi, ebesingazange saziva ngaphambili. Linye ilizwe lapha ebenifuna ukugxininisa kulo, nditsho naphambi kwemini owawungazange uzive Thixo soloko enomhla wayo yonke into, umhla namhla. Ubani tena livilizwi lakhe, ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu. Ngaphambi komhla, komhlwana wangoku naningazi nto ngayo, lindani nibone ukuba uThixo akayi kuba nokusothusa na. Kwaye nokuba asiyukwazi kuba sifike sifunde ilizwe elinye kwindawo kwinqaku elithile, sithi uyabona besicingele kuba ikhona enye into ezayo, kodwa besingazi uba kanjani okanye nini, kodwa besisazi ukuba kuya kuza. Emva koko siya kuvuya sidumise igama lenkosi uThixo wethu, simzukise, sinike yena kuphela imbeko evela enhliziyweni zethu. Amen.